Willy Paul,
José,
Medi. Unataka benzi ama unataka benzi? Mama, basi ukitaka benzi nifuate twende hivi. Mama, mata nikupalilia kama kuku wike. Mimi ni kijana bomba, utanipenda sana kwenye duve. Hey, yeah. Siri zikigongana utafahamu siri ya hii duve. Mama, malikia nikamate mgongo, na mimi kukamate mgongo, niendeshe ka baisikeli na ujuzi wa jua kali. Yes, I don't lie, lie, lie. Ni we mina die, die, die. I swear I don't lie, lie, lie. Ni we mina die, die, die. Ma, ooh, mama, mama, mama. Ma, ooh, mama, ma, ma. Ooh, mama, mama, mama. Ma, ooh, mama, ma, ma. Ooh, mama, mama, ma. Ma, ooh, mama, ma, ma. Ooh, mama. Nikupende masheri sheri, nikutafune kapikichi, nikubebe ma baby baby, yeah. Tufike paka kileleni. Amini naposema nakupenda, amini naposema nakudu right. I love the way you love the way take it down low. I love the way we like to take it, take it down low. Give it to me baby, take it, take it down low. Umuriza mama ya ya, take it down low. Niendeshe ka bicycle na ujuzi wa jua kali. Kibombastic mama, lambe design gani? Nikubebe design gani?
Shira kumugongo,
oki majesty.
Shira kumugongo,
ama tiger.
Shira kumugongo,
nifunge bao.
Shira kumugongo,
mki Ronaldo.
Shira kumugongo,
baby fantastic.
Shira kumugongo,
you're my fantasy. See, 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 yeah. I swear I don't lie, lie, lie. You and me na die, die, die. I swear I don't lie.
Fantasy,
you're my fantasy, see, 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 yeah.